mpozi elisanyise mitima okubulirira kwe kwe kuno bano mutima omulungi era ogwekisa ogwakayakana Sanyise mitima okubulirira kwe kwe kuno Bano mutima omulungi era ogwekisa ogwakayakana Omutima kyabugagga kirabe ky'omuwendo mukisa okuva eri Mukama Gutaseri omuliro ogukwe gomba kwensi guseye Ulire dobozi elisanyise mitima okubulirira kwe kwe kuno Bano mutima omulungi era ogwekisa ogwakayakana